Unit 3. In the hotel.
Hotelini.
Dialogue 1. A new guest arrives at the hotel reception desk.
Habari za hapa.
Safi sana, bwana. Habari za safari?
Salama tu. Jina langu, Matthew Dunstan. Chumba changu kiko wapi?
Chumba chako?
Ndio, chumba changu. Nilipiga simu jana, kuwekesha chumba.
Sina habari hapa. Samahani. Subiri, bwana. Unataka chumba cha mtu mmoja? Leo?
Ndio. Naomba chumba chenye choo na bafu.
Kipo kimoja kwenye ghorofa ya tatu.
Sipendi ghorofa ya juu. Mimi napenda ghorofa ya kwanza.
Kipo kimoja kwenye ghorofa ya kwanza. Lakini kidogo.
Si kitu. Chumba kidogo kitafaa. Nitaondoka kesho.
Sawa.
How does the new guest say to the receptionist, "It doesn't matter, a small room will do"?
Si kitu. Chumba kidogo kitafaa.
Dialogue 2. Alison and John go into the hotel dining room with Mohammed.
Tukae wapi?
Tukae pale, karibu na dirisha.
Je, mnapenda chakula gani?
Mimi napenda wali kwa samaki.
Samaki wa namna gani?
Sijui. Wana changu na kingfish.
Ala, kingfish. Jina lake kwa Kiswahili?
Kingfish ndio nguru.
Haya basi, wali kwa nguru.
Na wewe kaka?
Mimi napenda wali kwa nyama.
Hupendi biriani?
Biriani ni chakula gani?
Ni wali kwa nyama. Pamoja na viungo vingi.
Viungo?
Viungo. Ndio. Kama iliki, dalasini na bizari.
Naona biriani ni ghali.
Si ghali sana. Ninyi ndio wageni wetu.
Haya basi. Nitakula biriani ya nyama ya ng'ombe.
Haya. Vizuri. Mi napenda wali kwa kuku. Kaka?
How does Mohammed say, "It's not very expensive"?
Si ghali sana.
Look at exercise 2 in your book. Match the questions on the left with the answers on the right. Here are the correct pairings. A.
Mtoto huyu ni wako?
Ndio, yeye ni wangu.
B.
Chumba hiki ni chako?
Sio, ni cha Bwana Omari.
C.
Hoteli yetu iko wapi?
Iko karibu na benki.
D.
Wageni wenu wanakwenda wapi?
Wanakwenda nyumbani.
E.
Nyumba ya wazee ni kubwa?
Sio, ni ndogo.
F.
Vitabu hivi vitafaa?
Havitafaa.
G.
Utakwenda kituo cha polisi?
Sio, sitakwenda pale.
H.
Aliomba vyote?
Aliomba kimoja tu.
Listen to dialogue 2 again. How does Mohammed ask John and Alison what they would like to eat?
Je, mnapenda chakula gani?
How does Alison tell Mohammed that she would like rice and fish?
Mimi napenda wali kwa samaki.
Check that you know the word for children from Unit 1. How would you say to someone, what food do the children like?
Watoto wanapenda chakula gani?
How would you reply, they like rice and chicken?
Wanapenda wali kwa kuku.